ni Siso. Introducing Limit. Si regret kuimba hii, I know it's worth it. Najua ngoma ikitoka takuwa kwanza hapo ni. Wendo nilipa reason ya kukuja Nairobi. Wafanya nikageuza hiki mkuu wa kazi na hobby. Kazi kaza makazi, dishi fiti na mavazi. From your pocket wazi. Shukran, juu yako na foreign landlord zinje nikinyeshewa. Juu yako solo na bao na budget ambao sikulemewa. Nilelewa nikianguka, nafaa kuamka na anytime ukiniita. Fai kuchelewa, so hii ni kwako na chote changu ni chako. Leo nafungwa roni kiwa soba siyo vako. Nimefunga macho baro, all I can see is you. All I can see is you. Nimefunga macho baro, all I can see is you. Nobody but you. Nashukuru, yeah yeah, I love you. Nashukuru, nashukuru, yeah yeah, yeah. Nika nimechizio niko high cause mubonga alone kwa njia. Nitizi za sauti ndo kisikia utafurahia. Kuna time uku wa msika dina admiti wa hosi. Breaking news sahi sahi kwa bere osi asi. Tuya kwa mariki nili niombe tundo ni hili. Sorry na fani kili unalia zaidi. Deal life contract ni kuroga di ni daddy. Juicy as he payback. Ispokuwa tuna playback. Yangoma zangu, video zangu, album zangu. Wake up alarm daily kwa bendi yangu. Ha, so hii ni kwako na chote changu ni chako. Leo nafungwa roni kiwa soba siyo vako. Nimefunga macho baro, all I can see is you. All I can see is you. Nimefunga macho baro, all I can see is you. Confession, nobody but you. Die for you, lose my pride for you. Nataka time my worst to where I am proud of you. Isi ya kudance katu, nazonto wa kangaroo. Clap to mkono vile rhyme, zina come through. Sitakuwa lonely when I know I got you. Sitakuwa na pressure when my bills are on you. Need to you and only you, nitakuwa true. Cause I know without you, hii career ni bure tu. Nimeamua ku go deep. No ni feel na deeper juu ukiscream. Najua si joke nil. So hii ni kwako na chote changu ni chako. Leo nafungwa roni kiwa soba siyo vako. Nimefunga macho baro, all I can see is you. All I can see is you. Nimefunga macho baro, all I can see is you. Nobody but you. Siezi pay fan manze, siezi kupatia do, cause your love is priceless manze. Shukran sana for your suffering. God bless. Yeah. Yeah. Thierry on the violin. Peace.